ngivulele ebusweni wangiphendukele ekuseni ngangithemba ukuthi umndeni ngangicinga uba ulikhasi lami wangikhafulele ebusweni wangishiye ekuseni wangishiye emaweni sobuye nginamthemba umuntu
Cause I need your love, oh, baby, I need your love.